Kutoboa?
Ina
maana mbili
ndio. Yaani na yani imetoboka.
Imetoboka.
Utane na mina.
Yaani tobo.
Kuna maana nyingine? Kwa wanaume na wanawake. Ni sababu ya kucheka.
Kokona.
Yeah, he's too loud, that's why. That's all. Tena.
Kokona.
And now we've got a lot of noise chaos, so. So we still haven't got that word, really. Yes.
Kuchoma.
Shana.
Kuchoma.
Shana.
Jambo.
Anataka kusikia kukumbuka again.
Kokona.
That's to understand. Kufahamu ni kokona.
Kokona.
Noise kusikia tena? Kokona.
Kokona.
He's still too loud.
Kokona.
Kokona. Okay.
Good.
Now, kukumbuka ni nini?
Ni
sawa. Oh, ni sawa. Kama umesahau.
I could use some directional mic capabilities for a lot of that.
Okay. Kusumua.
Poena.
Sea.
Poena.
Kungoa.
Kungoa.
Na funke dina.
Funke na ni yo yo to.
Pian kupunga.
Punga.
Wait kuske.
Po ena na funke na ni yo yo.
Funke.
Funke.
Funke na.
So. Na cooking beer.
Kwaana.
Kwaana.
Na kukata kutumia msumeno.
Havana.
Chika chika nini?
Chika chika ni ile
Sikali.
Sikali. Ile kiso.
Chiko, chiko.
Kiso sikali.
Yeah, kiso sikali.
The donut. If it's dull.
Ilakini simusumeno. Ni kiso to utashika.
Kiso yana haikati.
Kiti, 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 kiti. Haba kaki ya chonko yana.
Chika,
chika. Chika, chika na.
Chika, chika na. Haya nena.
Chika, chika na.
Chika, chika na.
Chika, chika na.
Chika, chika na.
Kisu kinevo.
Nakusema.
Hodona.
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 Homme nini?
Homme nimesema.
Mas.
Homme.
Yani chumoja.
That's past tense.
Webe nani?
Do we need to hear homme?
A part of that.
Do we need to hear homme?
Do we need to hear homme?
Yes, yes we do. Okay. Yes we do. Sorry.
Nimesema.
Hodona.
Hodona.
Si homme?
Homme. Homme ni baka hota. Ahua mziwia usiseme. Baka hota. Anyite hodo.
Oh, anitaka kusikia homme.
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 Homme. Homme sema. Homme.
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 Na maana ya homme ni nimesema.
Nimesema.
Kutawanya.
We have those kids outside again, if we can.
Watoto wanafanya sauti.
Kuna kuna kuhiyan.
Toka na, toka na. Iyo sauti ya hundi ya huko. Iyo chohai tongi ya.
Kisha huyu semejangu upia kelele sana.
Heti.
Mara utadainase.
You okay?
Labda wanaweza ku.
Nabatunku kehia.
Vila kun bihia ushaya me. Yo dide la inua kia ene dina.
Not that it matters so much, as we're getting quite a little bit of wind noise by now too. Okay.
Vila vil.
Vila vilina.
Vila vilina.
Vila vilina.
Vila vilina.
Vila vilina.
Vila vilina.
Na korani.
Koranani.
Korana.
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 Korana. Antimanina.
Antina.
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 Antina. Yani kujikuna.
Na kuona kama ni karibu sana.
Hati damono. Hati damono.
Hati damono.
Hati damono.
Hati damono.
Hati damono.
Hati damono.
Hatida wana ni nini?
Karibu hatida.